nazaliwa gera nzikiriza amanyi wajendaga kakano nubalwacho mutwe olwabino ebintukako kitegeza yabireka bintukeko olw'okugezesebwa okuyagumikiriza naita ebigezo kana mwamumanya gapeni nayamugeya nange nimmanya mu mutima nina okugumikiriza nafuna ekinnumya olw'ebyo ebintukako yalina okubaawo ebyo byonna ebintukako ganina okukkiriza mu mutima okuba omuwanguzi okw'okusoomoozebwa okuyikkanyisibwa ye yaleeteekateeka ya katonda sijja kuwakana byalina okubaawo ebyo byonna ebintukako ganina okukkiriza mu mutima okuba omuwanguzi okw'okusoomoozebwa okuyikkanyisibwa ye yaleeteekateeka ya katonda sijja kuwakana. Jogeddeko biri birumye omutwe naye mbeebaziza munkuziza mukukkiriza kubekyo kye mukoze ku nze kibadde kigezo mwe ŋŋambira byalina okubaawo ebyo byonna ebintukako ganina okukkiriza mu mutima okuba omuwanguzi okw'okusoomoozebwa okuyikkanyisibwa ye yaleeteekateeka ya katonda sijja kuwakana byalina okubaawo ebyo byonna ebintukako ganina okukkiriza mu mutima okuba omuwanguzi okw'okusoomoozebwa okuyikkanyisibwa ye yaleeteekateeka ya katonda sijja kuwakana. Y'obulamu bwo balina okubikola kimanye ebyo bigezo saala bwe bamugeya ekkanisa yagivaamu yeepita bwe bamusiba yanywesa okukkiriza grace ebyamutuukako mpulira saba lumu na lumu we yali mukwano gwo yakyuka kwogerera byalina okubaawo wekiri ebyonna ebikutuukako olina okukkiriza mu mutima okuba omuwanguzi okw'okusoomoozebwa okuyikkanyisibwa ye yaleeteekateeka ya katonda tolina kuwakana byalina okubaawo ebyonna ebikutuukako olina okukkiriza mu mutima katonda tolina kuwakana.